Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde alal bari chapantiti e go lewru on imbiyan lewru meh jena yamde soki der Maison de la Presse Bamako njottino no do kabaruji du yumor way galo. Ari bangal hitande 2023 demal dum woni hitande 2023 2024 wattu joni leydi mali ndi holliti tan haja risifa biro dum ko nayri bangal engrais ngaji wattu modon jowido do beme ande di dum wonte jokkitede le nokkuno dirte suede le majjun mali ko be hewbe kanya tawato biiru nafasanne ko nayri bangal le fol sa hengilla fedne no dirte rayon de soleil de l'enfant étranger holita wende do fedde ka dum won lami do don kin do du wob no dirte Daniel Bondol ho wiama be do yimbe la wattu jore be non dama yaso seria to francito di won no sembe kabaruji ni jiginyo do betande di bisimilla modon e hanade demal hitande 2023 2024 leydi mali ndi wiyana haja risifa bo do konayri bangal engrais kanko wakil leydi mali ndi gondo nokku no dirte etazini kanko haali do wakkande de journaliste landimo le odo nokku le majjun micciteden wiide yimbe le hewbe do kolitidana kajat ido engrais ngaji ko yawi le leydi meden di Ousmane Nyali Boule sita sidibe
madi dambele secrétaire chambre agriculture ka hitindini wiide wattu gonden joni o kayta fon wala fu demo kebudo engrais ka huminibe waddugol mon e hokketebe andi adade ko kani hebude
ko buri toningaaji temet tati en noge mun ko mi hebi engrais mudum ko heba le raison kaydo ngafa handen mede hasingin e engrais sabi du heeta lamor amen le nyol man handen ni remo gesa fe goto wala e raison kay ko way halde kany hebi engrais mo government leedi mali hokki dun
yoroso le baleri leedi meden di e wi remobe haabu engrais ngaaji remobe haabu cmdt yotini le commune ngaaji mun fu
to menen ga yoroso mebe engrais ko wattete habu ga hono nyamiri nyami tenini engrais mudu heba ka ne wa tawede engrais ko gadda hejata remobe fu ngam hebi engrais sedan ko wattete habu du e tawede fu fa handen engrais fe goto me hebe ko wattete hono bambari e nanal mudu
ka toto minyato wala fu ko heba ta fon e wi pierre tira mo fedde remobe cercle to minya ko remobe kasindini holitama
on serait censé quand même au niveau
da gesa ko han remede ka winde ko han hokkede mi andina hunde fudo mudum li o watti ngami de tijji li hitan hikka engrais heptan sab dum ko lamo holliti
cette année il y aura l'engrais
to ba ngara to jokko directeur régional agriculture holliti wide fecci gurgul wadama menaka ka heba tafon di engrais ngaji pabirtedi wala du awdi ji ko be kebi e wi horebe humni be kabaru demal wombe onokku
kambe remobe haburimobe wattu jone be gadino dango fewde lamobe kollitiri cioggu haburimo ido hani fewtudo hani futude e leedere de kerdirden de nom kollitiri wiide be biiba kaja wattu jono kilo dum yaha buudi chapande jeegom stefano be kollitiri wiide be biidu lamobe ma do hen anniyaji di fur yella cioggu ko an yotto ton dum cioggu haburimo kedde mo kanko no chasse kulbole yo goto e gondo le fedde remobe le leedi meden di ko mo sifi do en do faccitango site sidibe
men mati rawnen wi leedi kodwar ka leedi senegal kilo habu ciotamadu cafadde jeegon ga leedi malli lonki watat o cioggu du sabi hannen so menen remobe habu leedi malli mede tewdra lam on tinno soda habu on be o cioggu hono de leede keddande sotam leedi mal tan won leedi hannen le leedo lefol hirnaangi du habu kilo mo ciotete cafadde joyi e budnay mede tewdra lam on tinno soda habu on e cioggu leede dem itinorta kirol fa hannen mede domi lam o fiya dabiriji yel ana bata hajjiji ami hollitade men mata fa handen hunde fugo naari bangal kabaruji binne kay posoni nanal mudum yalla remobe hewti dum tafon mere tewdra lam on tinno fiya dabiri yalla neddo fulemo habu an heba hewta winde posoni nanal mudum yalla ana fetet igulliji
ido kabaruji fan ba hebe do beme am ande to do page Facebook e compte Twitter studio tamani wattu jono ko nayri bangal beme ande debbe kollitido o do botan wonde jokkitede le nokko no dirte do sied micciteede wiide be gonde jewtade beme ande de no worji to faabe jaw yalon be kan sakirade ko nayri bangal basije ko nande mudu kanya fa yotto yo hokkude kabaruji nyibu do beme ande de kanko no dirte do Moussa Kondo yurude le leedi mali no kollitido sa ewi yurido botuji an nafasan hono leedi mali ndi wuri kanya le fol sa hengel kedden ko mo sifi do hen do faccitan Ousmane Nyali Boule
cette rencontre
gal kawrital ana jogini kam nafa ana jogini maladi fu nafa ni andari ko wontante hoore do mudon tafon no wadan fakala totte hala sabi hebgol internet no yidire nafa mawdo woni do mudon nawtor tobe dun ana kasindini dun do nafa dum en sanne an way latade sababu fa himbe keba nawtor dun no jidiri keba kaltida dokkindira kabaruji hokgol kabaruji yo hakke tomate fu no yidire kabaruji labudi jogidi nafa fu buri le nokkuje barsiji ngodi andeng hebgol internet wadan fakabaruji kewdi kawrintine na ko wadi e waddu holtingol hakkeji be adama en kanyogol kabaruji lobbi e labudi
wattu jonen jaran li leedi france ndi be bi plenti ngaji ko yata jeddi dum won ko yimbeele jojjin ton fewde e feddinde noddirta wattu jono rayon du soleil de l'enfant étranger wattu jono o do neddo lamino ndedo feddidu mo noddirta daniel boddol to wiyama o nati e o mo wondi a hayfede ton non hollitira wiide dum won non to france to jata be gonde waddi do imma daraji hollita wiere hono won sukabe be kanno birude ton be do sukabe hollita wiere wakande biranon on de be banti sukabe be wantire dum do sariya non holli tra wiide fa keben famtaade kedde Mamadou Sama Sikou
dum do matama wattu avru jabiru ndu ciagal rongoji jise ngalure paris rue plainte francisco ba ndeddo e hakilo be do fedde rayon soleil enfant étranger yo gullirde ngado jibu do kabaru sukabe bonondaji dibe haifa wadde yo bangal sukabe tinbe li mali hakune 1984 et 1993 dati dabreji di natorto feddende to france tun sariana yamira be enta sukabe be ka bangal mali do yo honi be hinnoto sukabe wattu sede ndedo fedde rsee jantinon wiide be do sukabe malinko be sarame be ngoni be hillaka be e wi jiso ngoti be holti wiide fandadi do sifaji di yo nambudi sarabe jibbimbe sukabe be e jibude hakillaji entobe e france be jibu golle de do feddende woytama non bangal journaliste en mali wattu 1993 ndeno sabi rafi holare ministre leedi france woni de golidal hakunde leedo godde teti non feddende de reji yamirode golle fay boyali de do fedde rsee yeddi kado ania do bembal ande mabbe be humpiti dunno darnugol guldeji mabbe nyandinoga jiddi december 2023
yewtere meɗen no min noddirta ɗo dossier nde wattu joni min jiltini microji amen ɗi min landi hono kamɓe sukaɓe marawɓe pooli ley cuɗɗi fa yettoyo coofe kañe pooli maraɗi fa yettoyo woɓɓe du noddiri ɗum tugunoji kañe ko nandi e muɗum koɓe marata ley nokkule ɗe ɓeɗo sukaɓe so woɓɓe kollitiwide ana keeɓa ley hen nafa mawɗo woɓɓe du kollitiwide tiɗallaji mawɗi matata ley hen kamɓe andanɓe kabaru kono ayri bangal ha waluji ley leydi meɗen ndi ɓe kollitiwide sa ƴeewi hono marde ɗeɗo kuɗɗe wakkatiji kutteji aɗa wawi yettat ɓinguel adama kañe fa yettoyono ha waluji meɗen ndi gorki fa keeɓe famtare keɗɗen sittan sidiɓe Ousmane Niali Boly
le genni bamako sukaɓe hewɓe ana mara pooli e nandan muɗum gaddu e tawede fo ɓe holliti torta yogaji koɓe matala ɗi golleji fewsota ɗi pooli ana sooda sanne
coggu yoga ana yaafa million goto kiɓɓenen ɗi lewri coggu muɗen ana jaa ujunaji deɓe yaade ujunaji malli hemere fa yaade million goto ana fawi dow kabaru daba boje tonkonoje pooli coofe ladde yogaji miɗen itta ɗum en Dakar wonduɗi na ɓami Niger mbiɗen yaltina yogaji mbiɗa wadda yogaji ley leydi malli yaade leyɗe goɗɗe ɓe tajiri en woni horsinimɓe ɗe kulle eɓe cooda ɓe mara sini heewi e juuɗe maɓɓe ɓe gara ɓe coctira min kasen yogaɓe du ana ñaama eɓe dokka du sakiraɓe maɓɓe wiide tan nafa won e muɗum miɗen kawre tiɗallaji watta jogoɗo heɓugol kayitaji no min
gollirattoɓe
ɗi pooli holliti luumo ana woodi caggal muɗum ɓeɗa heɓa nafa mawɗo nde cottugon ɗi pooli ngal so walata a won kalsi so waɗa ngal gollal nohun sise kañum neɗɗo goto cotto pooli
so wona saabi mursi e mumin kawrta dow lawol na du se ñawuji nangi dabaji ɗi wiide tan keɓal won dow muɗum misalu boje yogaji miɗen cooda ɗum nigéria miɗen coctira ɗiɗi muɗum ko yaata million goto fa yaade million ujunaji deɓe sappo no fawi dow wakkati wattu yoga jaagu muɗum ana yaawi wattu yoga du ana taaɗi coggu mum du ana fawi dow no wattu woori ka ko laati fu sini a watti hen kalisi mursi wala
leebi yimɓe andume kabaru ha waluji margon ɗi pooli e nandan muɗum le galle won kotteji sanne do cellan bani adama docteur sidi lamine bagayogo neɗɗo goto anduna kabaru ha waluji
wiide kay kutteji ana mbawi hawrede saabi wattu yoga aɗa wawi heɓude pooli yogaji tawan ñawwon e muɓɓen ɗi ñawuji wattun keɓuɗade nden fo ayiyata nden noon so ɓooyi nden woni ko matta kutteji ana wawi heɓude dow muɗum ana wawi du raɓude dabaji ma goɗɗi faadu yogaji du ñawuji goɗɗi ana nanga ɗum ɓen
fa hannden yimɓe hewɓe andume kabaru ha waluji holliti margon ɗi pooli e nandal muɗum ana nato sabardude kutteji le ha waluji leydi ndin fa yettade hewtinde bani adama ñabbilaji yogaji
sekira dun lando watte ngi dum modon bete handen dum kebu don hettinade dum min bien kala do modon tawel le malifo e mangal mudu min jooto min lanniki jammodo di do kabaruji fodo ba hebde le numero am e mo ando so ngabe 37321 non jewi application studio tamani keso odu so ngabe do play store to kala journée de do keba no hettinade fodo ba hettinade dum le bem am ande to min bien faande fa ndey fi no kon nan dirono do e sel yewtre mere de an wodi wassalam yewtere meden bete hande de waran yo wadde do roobele micciteden wid noga e joy lewru me hitande 1963 den fedde union africaine de darna nokku no dirte addis abeba leledi etiopindi wakande dun darnetende president ngabe hewbe bambe independence leledi elede an gonno ton ko wonno faana mabbe du fab joto yalla hono rumde de fu hani hawrtinde so hokkindira juude yalla na heba yaade yeso ko yata duubi chapade jagom ko ndedo fedde darna nyalawma hande fa hande no wobbe taykiti tobe kay bi ko dartete ko hebaaka nimse du mata male hen ko nayri bangal bamtade der o fedde do etede fu kambe roobel be kay be kolliti wiide ko dum mabbe an gondi e wattedle anniaji gondude bamede di wattu jono tam ko dartete ko hebaama roobel be holu fu woni le hen darne mabbe ko dum mabbe ngatta male hen na fa kebe famtade kebe Mamadou Sama Seko sita sidibe ko pewni en do hen
iwde sahal yaade baleri fangude wuddundu hakkilaji rewbe be naccirti do kabaru fedde dental runde afrique yogabe jetti golle fedde de wobbe kay holti wiide ko heewi heba lawol le fandaji holtaade di
les femmes a bankas
menen rewbe jodbe bankas na anti jati imma daraji di fedde union africaine wadi ko naari bangal hewtunde menen rewbe hajjeji amen giddine fedde jojina fanyol man handen ala hali ku tewtele mudun hewta ka tofon fedde union africaine longi hunjide torraji menen balebe sabe sa yewi fa hande tuba kobe wonko jokki ana holla horeb union africaine tati rew holliti darogom en sanne le juddin gonne fedde min jaati mi fotti e battoji heewdi ko fedde union africaine wadi min ke min jabni golleji mabbe
quelque chose que je salue
ke yado rewbe gonbe le kreduji na mim city rafikawro Allah hakunde lamibe fedde de holti wiide be do ne han latade misal lobbo wonani kambe rewbe runde de madame nyakati gundu kamisugo woni horejo fedde dental rewbe kreduji leedindi
yani anga resusu fen
fanden meden yaltunde kulleji remeteede leedi meden yani cutten leede janana du ana haani sonnade leede men do ko faabato en hunchunde keba men yarre yeso min min mila hannen dun jaati saabe ko ne fedde juddina ga e fami hannen wi horebe ne fedde union africaine jaati pamirta gaza yewi ku tewtele ne fedde non enen balebe dokkundire juude dun ko naati saabe hannen menen roobe juude be le lamorre ga e gelle pamare den me wala hala hungo fu do kabar golleji ne fedde
nyamoy li yere benite
nono ko non dun wonande fedde wonde roobe duni kafu de tiwide dental gal yitiraka hebdi law lambe ndedo fedde roobe holti wide gikana heddi fa hande kaddana madame jay harat dambili gote ardibe ndedo fedde kafu
les deux gens qui
horebe lambe ledde balebe aran be wonku sunni ledde balebe sabi be pecci ledde fu damudun soni kawral wala funu golleji honcirta hore fab ene balebe be holli tan dati di handi jokkude yalla ledde balebe fu anator gotuna sabi pelle ko heewi mudinama ledde pelle atama rewbe malinkobe ana gollale mudun hono misale on zinga nanan mudun son leede balabe hannen waawi korti naati daane wotere ana hasi e Allah to radio hakkune leede futtim man
vraiment pénalisé
rita jara yu goto ardibe fedde halnen en muti holti wiide ibe runde afrique be jaati woni hepanibe fandaji dental gal
fedde union africaine ana han wadde imadraji fa hannen sabi golleedibe halfinaadin fa hannen hunchine hore minge mi tijji enen balabe jaati yu en lonkan walitinaade de kulle jogaji fa hannen jikki men hanan bonde be han jukkunde golle le nyalaade wadan so Allah jabi dañu ko bilti
arrivé
kanon dental robe runde afrique yetti sanne moniraabe mabbe gollibe e leku jabbi madame jallo kama sakliba joko horejo opf kanko ni kedjado fedende li hirnange runde afrique di hakkilma ko nyibigol dental gal na hasintina non jati
c'est vrai qu'il y a des
problèmes ngonga non torraji kewdi matama sabsa yewi hannen le lamorde medical adde mangal mudu fu gaddu e tawede fu ene balebe ene hani korde dokkundire juude nato dan wotere soni en korde hannen nato dan wotere a tawan dun sabaton kebal leede balebe hunjina hore foto kabaruji politika ko nannan mudum minge min tewtira bibbe leede balebe fu hannen tinno faabo ne fedde union africaine yalla ne fedde an heba hunjina hore le golliddi halfina e wadde sabu huna fu tewta hannen leede balebe yo yirwunde kebal leede den yalla jaa e deejere an hebe
liberté la paix
dun do timinta yotere medan rewbe hande on jarama hedaadi on ji yontere waro e do yotere wonde toutes les femmes du mali